Ayú, ayú, yú, yú. Sirpa boy, ñota. Ayú, ayú, yú, yú.
Power Records.
Maskini nimeketi hapa, niko na wana. Pombe na tukunywa, dicho kiwango changu. Ayú, ayú, yú, yú. Maskini nitabaki huku, msini pushi pushi, mkani skuma skuma, dicho kiwango changu. Maskini nitabaki huku, msini pushi pushi, mkani skuma skuma, dicho kiwango changu. Wewe 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 mayere, mayere, aji. Nijifunze kunywa gongo
yaka, yaka, yaka.
Manina uwaga minyo mibaya. Nijifunze kunywa gongo.
Number one, number one, number one.
Manina uwaga minyo mibaya. Ayu, ayi. Bado, bado, kwanza bado. Unaua vibe. Sige, sige. Bado, bado. Ayu, twende. Sige, sige, sige. Nijifunze kunywa gongo.
Yaka, yaka.
Manina uwaga minyo mibaya. Hey! Nijifunze kunywa gongo.
Number one, number one, number one.
Manina uwaga minyo mibaya. Yeah, 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 yeah. Mwache uyu, mwache, mwache. Atakufa.
Ni mtoza ushuru, mtoza ushuru, mtoza ushuru yo. Mtoza ushuru, mtoza ushuru, mtoza ushuru yo.
Atakufa, atakufa. Wewe, wewe, wewe.
Mtoza ushuru, mtoza ushuru, mtoza ushuru yo.
Atakufa, atakufa. Asa boy, kwani hii unatumia? Sema ni kuagizie.